say, say.
Smack magic.
Chapwati.
Good morning, afternoon, evening, idiots, and I go masuwa. Kani ganya mati.
Jazzy boy.
Chinda munguru chikuru ni weekend. Kuma padi kwa chimuntu na defense. Biazi mwadishi ba preference. So before she la tolo kila deep end.
Ushakulifia loko. Fuzi. Ushakulifia loko. Kamane nilipe, sinafunone kachimpwena. Na stepu ima chenja kamane kakangena. Apo nishibaya ndine na shindiriza na kaunti. Barwanda siba nyanganya wa maunga. Yazi bwelela ya mushe machiki. Yeya bwela na chikwela ni ya pasa machiki. Kupanga black table ya mabotolo ya green. Kono answer message sala basin. Hey life in fire, ngolefu anjizoko, you know what I mean.
Chinda munguru chikuru ni weekend. Kuma pali kwa chimuntu na defense. Biazi mwadishi ba preference. So before she la tolo kila deep end.
Ushakulifia loko. Ushakulifia loko.
Chache dry clean. Injini idira kuma 18. Siti kuma na rapid ticheza. The night is still young. Ubla kanoti peza. Location tichinja every hour. Fopungi sama gero ndi 7 yaba. Bata paka night kalinoda. Tanti zeto kamu klabu. Tivao naba kuma order. Kugona tizi no uka tizi. Jikambo utila tima kalako busy. Hey life in fire, so ni kapwela, I hope pichi tika please.
Chinda munguru chikuru ni weekend. Kuma pali kwa chimuntu na defense. Biazi mwadishi ba preference. So before she la tolo kila deep end.
Ushakulifia loko. Ushakulifia loko. Fuzi. Ushakulifia loko.
Ushena chidira. Ukomuli ushena chidira. Injise na chidira. Ushena chidira. Ushena chidira. Ukomuli ushena chidira. Kuna isafenga na chidira.
Kumapali kwa chimuntu na defense. Biazi mwadishi ba preference. So before she la tolo kila deep end.
Ushakulifia loko. Ushakulifia loko. Fuzi. Ushakulifia loko. Ushakulifia loko.
Kupa the swag we in the beauty. Mr. Samu Muzada, Fashion is a girl.
Pass beats on the 1-2.
Mr. Ben on the TMB, Shoni Maloney. Bad guys in the pew pew.
Jazzy Boy Production, ladies and gentlemen. Exclusive from ZambianTunes.com.